Ngiyaphumbelanele ukukhuluma kancanyana futhi ngibe nokuphathwa umphimbo isikhashana futhi futhi lokho kuza ngithole kubanda kubi kabi kubukeka sengathi ngaso sonke nje isikhathi lapho ngehla ngandlela thile khona phakathi kulesi sigodi izolo bengikhuluma nabanye babazalwane ngenkathi besiphezulu esiqongeni samagqonyana eNew Albany futhi ngibuke phansi ngalendlela ngathi ileso sizathu khona lapho inkongo nje elenga ngalapha nokufana nomshishilizo kulo lonke idolobha lonke futhi kuthe nje ngifika kule ndawo eseduze nje njengoba ngehla lapha nakho kuhamba niyabo futhi masinyane nje lapho ngingena wo ngidingeke ngithathe ithende bese ngikhuphukele sikongele sintaba endaweni ethile futhi ngikhempe isizathu siyizi hambi nje nabafokazi empeleni asizona na sifuna umuzo makhe nomezi wawo kuNkulunkulu yilokho esikuthandayo. Manje sinabanye ngaphambi nje kwenkonzo yokubusa futhi ngaphambi kwesifundo sikasonto sikolo sinokubusisa kwezingane futhi umfowethu unomncinyana afisa abusise enkosini umfowethu enyameni futhi mhlawumbe abanye benu nonke bomama nobaba lapha nemncinyane ukubabusiswe. Manje kaningi epepelini futhi sibe nokwehlukanisa kuningi emabandleni ngenxa yokuhlukana kwemicabango mayelana nokuphaphathizwa kosana nokunye nokunye futhi manje labo abazithathayo futhi bazifafaze okumphaphathizwa kosana lokho kukunoma iyiphi indlela ofuna ukukubusisa ngayo kodwa yonke into efinyelela entweni eyodwa ukubusiswa inkosini niyabo. Manje ngoba ingane mayelana nesono ayinaso Jesu wafela ukuthi usayizono zezwe futhi ingane ayenzanga sono kuphela kwaba yisoni izalelwe esonweni kodwa ngenkathi uKristu efe eCalvary wasusa izono zezwe futhi ingane ayinacala kuze kuba iba seminyakeni yokuziphendulela futhi noma yiyiphi ingane ncane kungena indaba ukuthi abazali banesono kangakanani kuthi nje ingafa iya ngqo ezingalweni zikaKristu yabo ngoba wayikhokha intengo kune ndaba uma kuyingane ezalelwe esonweni futhi ngokuphinga noma ngabe kuyini akwenzi imehluko nhlobo leyo ngane iphephile noKristu ngoba wafela ukususa izono zezwe futhi lapho ibandala ngokwenele manje ukuthi isiyenze isono ngokwayo khona ke izofanele iphenduke ngalokho ekwenzile kodwa ayinasono ngokwayo ize kuba isindala ngokwanele ukuba yenze isono ukwazi ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile kodwa manje sihlala njalo sizama ukuhlala ngokusondela ebhayibhelini kulezi zinto njengoba sazi ukuthi kanjani manje awukho mbhalo ebhayibhelini wokufafaza izingane into kuphela esiyitholayo noma akukho umphaphathizo osana ebhayibhelini noma ngasiphi isimo indawo kuphela esingayithola elotshwe lapha emibhalweni ukuthi uje balethe kuJesu abantwanyana wabaphakamisa ngezingane zakhe futhi wababusisa futhi wathi vumelana abantwana beze kimi ningabe nqabeli ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo manje lokho manje njengoba isihambile waqhubekela kuNkulunkulu futhi uhlezi ngakweso kunene namhlanje emzimbeni wakho ngempela nasesihlaleni sobukhosi kaNkulunkulu futhi wayela ibandla lakhe ukuba liye ezweni lonke futhi liqhube imisebenzi ayiqalayo lapha ngenkathi waye lapha emhlabeni okungukuthi kushumayela ivangeli kuphulukisa abagulayo nokubusisa abantwana nokunye nokunye ngakho ke abathandekayo uyacela ukuba balethe abancinyane babo enkosini ngokubanikela kumelusi wabo ezingalweni zakhe futhi uyabaphakamisa ngokukholwa kuKristu futhi ucela uKristu ukuba ababusise futhi ngakho ke uma unomncinyane ongakambusisi enkosini futhi ubuzofuna ukumletha ngenkathi udade wethu edlala upiano bangeniseni futhi singalicula bangakwelazi icule lidala bangeniseni na futhi lokho kulungile manje umnumzane nonkosikazi Henry Branham bazoletha umncinyane wabo futhi noma yimuphi wabo bonke onabathile ofuna ukubaletha awu baletheni khona phezulu ngalesi sikhathi manje nenzele ukubusiswa kulungile
Bangensen 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 baphume masimini yesono bangensen bangensen I want to show you another little
Funa kuri kombiso munye uPrenem Omncane uMary Ella Prenem Omncane indodakazi kamfowethu nomkakhe othandekayo ukuthi beze ngaphambili kulokhu kusebandleni kunikela umfo Omncane ukuphila kubuyele kuNkulunkulu obanikezile. Manje sikakhothekisa amakhanda ethu okumzuzwana.
Our kind Heavenly Father is standing here before me today, my own brother in flesh.
Bawojesezulwini nomusa nje ngoba kumi lapha phambi kwami namhlanje umfowethu uQobe enyameni nomlobokazi wakhe umkakhe futhi wena ubuzise kakhulu amakhaya abo ngalo Mary oyela omncane ukubanika injabulo ezinsukwini ezikhona phambi kwabo. Ngiyakubonga ngenkumbulo yabo lapho ingane ivela khona nokuyiletha namuhla ebandleni ukuthi bangayibuyisela kuwe. Futhi manje nginikeza wena ingane ezingalweni zokukholwa futhi ngicela wena ukuba ubusise omncinyane engimbambile futhi kwangathi ingaphila futhi khule futhi uma uJesu elibala kwangathi ingaba inceku yakho kukhonza wena. Busisa uyise nonina futhi uNkulunkulu yipha ukuthi umoya wakho ongcwele uzobaholo ohambweni lempilo futhi ngosuku oluthile lapho lolu hambo lwasemhlabeni olungengcwele luya kuphela kwangathi wonke umndeni omkhulu ngabuthela ndawonye enkazimulweni siphe khona Nkosi. Kuze kufike leso sikhathi kwangathi umntwana angakhula futhi abusiswe nguNkulunkulu abe nempilo futhi aqine futhi abe yisibonelo sobufazane ezinsukwini zakhe ezizayo futhi sizonika wena udumo ngokuba sinika wena ingane manje egameni likaJesu Kristu indodana yakho. Amen. Futhi ngiyibuyisela kuwe uNkulunkulu akubusise. Inkosi kubusise kulungile. Njani uthiye livela ndawo ndawo yemphefumulweni wami lapho belibala eduze kwami njalo ikuke izindawo ezingcwele zisambululiwe. Sithumisa kanjani Nkosi yethu ethandekayo ngabo bonke abancinyane. Niyazi kubonakala nje kuqakile ukuthi sake saba ngabancinyane kanjani kanjalo futhi kukhona ukuthile ngengano engenabugovu ithethelela kakhulu futhi nomusa kakhulu. Ngisho Nkosi yethu yafanekisa bona futhi yathi uma ungaphenduki futhi ube njengomunye walaba abancinyane kulula kakhulu. Ngabona uJoseph wami omncane ukuthi usekhule kanjani ukuba abe kunoma yini futhi unina uzofanele amqondise futhi uyodonsa ilambu licishe noma ngabe yini okunye ukuba nje alizwe lishaya iphansi bese ukuthi ke uma kwenzeka unina amthwansule noma ukuthize uzokhwela izingalweni zakhe ngo futhi amgaxe kanjalo sifanele sithethelelwe omunye komunye njengalabo abantwana abancane ukuba singene embusweni. Manje sibonga uNkulunkulu ngalengane encinyane uMary Ella Branham omncane futhi kwangathi ingaphila futhi ikhule futhi iphumelele futhi ibe incebi yeNkosi futhi kwangathi ikhaya ekhuliswa kulo lingaba yikhaya lomKristu futhi ukuze izokhule kwazini uKristu.
Now the little ones have taken their
manje siyabonga tethethu kethi futhi manje abancinyane sebethathe indawo yabo egombini benzela amakilasi kaSonto Sikole futhi umelusi use sezenzile zimemezele lapho izinkonzo zizoba khona namhlanje nakusasa kusasa ebusuku. Kule ntambama bazongo kwazi kwami azikho izinkonzo ezivuliwe ngaphandle uma bekungaba ezinye izimishini ezincane lwezili esize jwayele umfowethu tepeni nabaningi babo. Ngicabanga ukuthi banenkonzo yangesonto ntambama nginezingcingo eziningi abantu abaningi basezinkantolo nokunye nokunye ukuba bakhulekelwe ogulayo nohluphekile. Izinkonzo zami ezilandelayo zizoba seCleveland eTennessee ziqale ebusuku ngolwesihlanu oluzayo ngolesihlanu kuze kube yisonto bese kuthi ke siza ekhaya ngo futhi siya eSouth Bend eIndiana futhi okobusuku obubili lapho kokubusiswa kwethempeli umfowethu R.E.S. Toms wase Saskatoon Saskatchewan bese kuthi ke kusuka lapho siya eStagis eMichigan busuku obubili benkonzo eStagis eMichigan bese kuthi ke siwelele Lima eOhio kubantu beBaptist eholeli khulu Memorial eLima eOhio lokho kuqala ngoJanuwari wamashumi amabili nantathu kuze kube amashumi amabili nesikhombisa bese kuthi ke kusuka lapho siwelele West Coast khona ke emihlanganeni emikhulu eCalifornia naseArizona sikhulekeleni kusasa namhlanje busuku ligameni ngxele sikhombisa kuzoba izinkonzo zokuvangela lapha eChabanakele futhi wonke umuntu umenyiwe futhi kusasa busuku ngizodingeka ngizokhulumela umfowethu Khabo enkonzweni yakhe yakhe kuqapha maphakathi nobusuku ngizobe ingxenye yami iqalange lesishiya galolunye kuze kube cishe ligameni ngxele sishiya galolunye khona ke ngizobuyela eChabanakele lapha lapho umhlangano uzoba usuvele uyaqhubeka nabelusi nabefundisi abavakashile abazoba lapha ukuba nengxenye enkonzweni yakusasa busuku uma nonke ithanda ukuzwa abelusi bekhuluma futhi bezwakalisa izindlela zabo zokunitshela ukuthi uqala kanjani unyaka omusha nokuthi wenzeni ngani esimweni sokubuka ngokombhalo ngani eliseka ukuba lapha kusasa busuku izinkonzo ziqala ligamenxe lesikhombisa njengokuvamisile ligamenxe lesikhombisa futhi zizoqhubeka kuze kube phakathi kwamabili ngesonto ebusuku bese kuthi ke noma ngomzumbuluko ebusuku njalo khona ke ngemva lesishiya kanye ngo emuva kokuba sengiqedile nomfowethu Khabo ngizobuya ngo ngapha eThabanakele ukuqala futhi mhlasimbe mhlawumbe ngiqedele leyo ntshumayelo engifisa ukuyiqala kulokhu kusa noma ngikuthi ukungithatha isikhathi eside ngihamba kancane niyazi kepha ngithanda ukuthi yehlele phansi ehlobene olufanele lwesisekelo ngakho ke asikho isidingo sokuba ngiyisakaze noma kuphi ngifuna ilale lapho futhi ikhule futhi umelelele inkosi manje kukhona umfundisi lapha kulokhu kuza umfundisi osemncane ufanele ukuba ngiyacabanga ehotela labahamba ngezimoto eBel Air ngifanele ngibone icishe ngelesibili kuya kwelesithathu kulentambama futhi noma ngabe ungaphakathi manje na njengoba ngiyalikhohlwa igama likamfowethu ukuthi ungubani uvele zansi thenisi waphulukisa emhlane ophukile emhlanganweni wami futhi wangena enkonzweni lomfowethu lapho kulukile kuhle lokho kuze lokho kusukela ngabe bekungelesibili kuya kwelesithathu bekunjalo na ngelesithathu ngelesithathu kuya kwelesine kulungile bese kuthi ke kukhona omunye umfundisi angazi noma ngabe usekhona kwamanje noma cha uvela enhla lenyakatho yeBritish Columbia ngelinye ilanga lapho ngangizama ukubopha ngeshasipege ubasket yothile othwalwa yimbongolo kwamanye amahashi ngiyacabanga noma ukuthize nganginentshebe ethi ayibe yinde kangako ngangikade ngibuyele ohambweni lokuyozingela eminyakeni eminingane idlule indoda yenyuka futhi yathi awusuye umfowethu Branham na ngihlangane nenikazi yelise lingane sitole futhi lithe lalingakaze limbone uhome noma lalingakaze lilibone idolobha idolobha kulo futhi ngicabanga ukuthi laliphele ngamamayela ngamakhulu amane noma amahlanu kusuka edolobheni mhlawumbe ngaphezu kwalokho amakhulu amamayela kusukela emgwaqeni oqinile edolobheni elincane libizwa nge-East Pines ngicabanga ukuthi kukhona isitole sizoda lapho ngemuva le phakathi lapho lezi zithandani zenyuka futhi zisendleleni yazo ukuya eCuba angazi noma balapha kulokhu kuse ya abasuka enyakatho yeBritish Columbia na khona lapha awayibusizwe inhliziyo yakho mfowethu siyajabula ukuba nawe nomngakho izithunywa zenkolo zihamba zidlula ungishayele ucingo kulokhu kusa esehotela labahamba ngezimoto iStar inkosi ikubusise ngiyazi ukuthi bonke abazalwane bethu bazokuthokozela ukuba xhawula futhi indoda ukuthi ngesithombe yayingangibona nayo yonke leyo ntshebe nginayo unokwahlukanisa okuhle kuhle kakhulu futhi babengamaqhawe kakhulu indlela phezulu phakathi lapho kungekho bantu kanzima phezulu le East Pines futhi kuyoba kuzoba nzima ukusho ukuthi bambalwa kangakanani abantu okhona kulelozwe kodwa nokho babe phezulu lapho njengezithunywa zenkolo bezama ukwenza ukuthile benzele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyabathokozela impela ngayo yonke inhliziyo yami. Ngiyanazi nonke niyathanda ukubaxhawula futhi nizwe ngezwe elikhulu elisenyakatho ntshonalanga. Kuli manje bese ke ngikhona ukuthi umama kaNkosikazi Robertson usagula kakhulu. Ngizofanele ngimbone kule ntambama futhi nikhumbule ukumkhulekela. Lokho kuzoba bese kuthi ke inkosi Thanda ngizobuya lapha futhi ligamenxe lesikhombiso kulobu busuku. Ngicabanga ukuthi iMax Perrin isemuva lapho njengoba sizodla kanye nabo idina cishe ngehora lesithupha nqo futhi kusinika isikhathi sokubuya. Bese kuthi ke sifuna ukuvakashela unkosikazi Benze. Ngabe umfowethu Benze ungaphakathi kulokhu kusana? Ngabe ulapha na? Yebo, angikubonanga mfowethu Benze uhleli. Utatewethu Benze uyagula kakhulu, ugula kakhulu futhi bengingaphesheya ngokunye ukuhlwa ukuyombona futhi ugula kakhulu futhi ungumphefumulo oyiqhawe. Sifuna wonke umuntu ukuba abambelele njalo njalo kuNkulunkulu ngoba ukukuveza ngale ndlela singazi ukuthi ubani oyoba lapha, kodwa kuzothatha isibangaliso sikaNkulunkulu ukubuyisa udadewethu Benze ebandleni futhi kunjalo. Lapho umyeni wakhe othandekayo esanda kuphuma esibhedlela phezulu laphaya esibhedlela eVeterian enomdlavuza elahlelwe ukuba afe futhi uNkulunkulu wamphulukisa futhi nangu ebuyele ebandleni futhi enempilo ekahle kakhulu futhi njengoba ngoba bekungalindelwa kulolu hlobo lwezikhathi futhi ngenkathi inkosi imphilisile obendeni olunwebeke kakhulu nomdlavuza kulo into efanayo iminyaka neminyaka edlule. Futhi ngiyasikhumbula isikhathi impela ngenkathi umfowethu Wood ehleli lapho ngangiseholiday elincane sasiphandle emahlathini sizingela izinkwejetshe futhi into ethile yathi kimi iya ekhaya, ngaya ekhaya futhi kungani ngangifanele ngiye eLouisville angisoze ngazi. Futhi umfowethu Wood wakhulela ngase zwile shayela ngasebhilidini okungesilo ezungeze zama ukuzongithatha futhi uNkulunkulu wayengibambele ekholeni ngilinde udadewethu Benze ukuba eze azongitshela futhi kwakunguye lowo wesifazane uyiqhawe ofikayo wangitshela ukuthi umyeni wakhe wayefa phakathi lapho esibhedlela ngenkathi siya lapho futhi sakhuleka futhi wagoba futhi wathatha leso sithombe leso inkosi yayithathe isithombe sayo insika yomlilo nonke sibonile ngiyacabangela sibekwe phansi kwiphansi futhi wathi uNkulunkulu othandekayo wasezulwini wathi ngisize ngithole umfowethu Branham kanye nje ngifanele ngikwenze futhi wathi ngelosi kaNkulunkulu ngiholele kuye uthatha lokho ke futhi wasukuma futhi uya edolobheni ukuyokhokha imali yokusetshenzisiwe futhi ngokungajwayelekile waholeleka ngakwelinye khona futhi uNkulunkulu wangithuma ngisuka emahlathini ngayilizwile futhi wangibamba ekhoneni ingxenye yehora ngibuka umfowethu Wood ejikela ekhoneni kungesilo kwaso sonke isikhathi phezulu lapho ezama ukuzongithatha wayenjalo. Ngiyabo manje siyazi ukuthi uNkulunkulu yazi ukuthi indodakazi yakhe encane lili kuphi ngaliya futhi angahle alindele wena ukuba ukhulu leke umkhuleko ukukhola sizokwenza konke singakwenza. Enye into esifuna kuyisho kulokukusa hayi ngokukhothamisa ekhanda kuphela kepha izinhliziyo kwenye yamadoda athembekile kuna wonke enye yawo engake ngahlangana naye empilweni yami ngumfowethu Higginbotham owakhe udadewethu othandekayo uhambile ukuba abe nenkosi uJesu isosha eliqhawe likaNkulunkulu kukangaki ngimbona eza ealtar kulangazelela kwakhe kwakungukuthi njalo ukungena kulo umuqo omkhuleko lapho umoya ongcwele ubungamtshela ukuthi inkinga bekuyini ubefisa ukukwenza futhi kukangaki ehambe wanqamula lo msamo lapha ezama ukuthola uma ukwahlukanisa kwakuzofika futhi kweminye imihlangano nezindawo ezahlukahlukene aye wazizama kepha bekungeke nje kufike kalula ngandlela thize. Futhi konake emavikini ambale edlule ngingena esibhedlela ezansi lapho ngizwe ukuthi wayegula futhi kwase kulethi kusihlwa futhi lapho ngingena esibhedlela futhi ngahlala phansi eceleni kwakhe lapho umoya ongcwele wehla futhi wahamba wayethi nguwa ngena empilweni futhi wakhipha yonke into futhi wakubeka ngo lapho inkathazo yayikhona. Kepha into emangazayo engukuthi udadewethu Higginbotham wayengasafisi ngisho ukuhlala lapho nhlobo wayefuna ukuqhubeka kwakunento eyayimbiza waphendula lokho kubiza ngelinye ilanga ukuba hambe abe noNkulunkulu futhi ngiyohlala ngikukhumbula lokho ya.
No wonder you feel bad when you're
akumangaliso uzizwa kabi lapho ngena edolobheni lenqabe ivangeli Yileyo indaba nokulahlwa ayikho. Izikhukhula zika 37 ngeke zaba yilutho ukuze kuphele lokho. Kepha yebo kulahliwe impela futhi yingaleso sizathu isandla esilubayo sisodongeni. Futhi manje kubi kakhulu futhi singumnikazi wempahla izinto ngalapha kepha ngizwile ngolunye usuku ukuthi abanye babazalwane bethu bathola ithikithi ngokupaka ngisho onqenqemeni lwengxenye yendawo yebandla lapho ihlazo linje pho ngizolikhokha lelo thikithi uma nje ngizongazisa ukuthi bekuyini lokho kuyatabukisa yebo mnumzane awu thina lokho ngicabanga ukuthi sisenakho lokho okungenani incwadi yesibopho ihambisana nomthetho isho njalo wozani ngapha ngoku lokho lapha futhi mhlawumbe ngeke nilithole ithikithi laphaya kodwa ngiyajabula ukuthi sibheke endaweni lapho bengakhiphi amathikithi anijabuli nako kulungile emangalisayo yebo impela manje angiyengezazama nje ukukhuluma isikhashana kulokhu kusa ngoba nginomkhuhlane wekhanda ngempela futhi ngivimbene futhi ngifuna ukuthatha indaba yami ethithamente lidala futhi nje ngifundise isikhashana inkosi Thanda bese kuthi ke mhlawumbe kulobu busuku uma ngibuya inkosi Thanda ngibuye ngesikhathi futhi nginganikhandli ngokweqile. Oh, ngivele ngacabanga nje futhi umfowethu Kelly ohlezi lapha nodadewethu Kelly uzokwenyuka khona lapho uzani ngokushesha njengoba ningeza emva kwedina ngoba ngikhishiwe ngempela kule ntambama ngezinto eziningi mfowethu Kelly ngikhumbula ubunye busuku phezulu lapho ngangisuka ocingweni ngenkathi nonke ningena kulungile manje lokho kulungile sisi.
Now, then, pray for me.
Manje akholeke ngikhulekeleni futhi nikhulekele izinqumo zami izinkosi zizoba ngezakhe ukudlula konke engingakwenza manje sifuna kuphenya ngapha incwadi lendala indala eyokugcina incwadi yokuqala uGenesis wamashumi amathathu nanhlanu futhi sifisa kufunda ingxenye encane nje yemibhalo lapha encwadini kaGenesis futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngokucebile uzokwengeza izibusiso zakhe njengesendlalelo osendethile izifisa ukufundisa ngayo futhi bangaki abathanda isikolo sangesonto na lokho yi bangaki owaziyo ukuthi kwaqaleka kuqala kuphi na angiboni sandla uhlobo lwe bangaki owaziyo ukuthi kuqala kwakubizwa kanjani na uphi mkami na ubefanele kwazi lokho kulungile wagu ya esinye sithinge senkolo uNkulunkulu abusise ufothi bani ufothi neighbor ukuphi yena na ngasiphakamisa isandla sakho ufothi neighbor uNkulunkulu abusise mfowethu ngabe umkakho lowo onawe na lokho kuhle kakhulu siyajabula ukuba nawe nomndeni wakho kanye nathi kulokho kusa uyazi usentendweni kaNkulunkulu uyabo ufanele uma uyisithunywa senkolo uyabo isizathu imiyalo ejwayelekile uthi hambani niyezweni lonke lishumayele evangeli kukho konke daliweyo indoda yesithunywa senkolo manje anginandaba kakhulu isithunywa senkolo igama elihle kakhulu kodwa nginegama elingcono laso ngumphostoli uyabo kunjalo manje ngichaza ukuthini igama elithi umphostoli na lo wothunyiweyo lichaza ukuthini igama elithi isithunywa senkolo na lo wothunyiweyo yinto efanayo ngakho ke izithunywa zenkolo abaprofethi abavangeli abafundisi nabelusi kwakha ibandla kunjalo na abapostoli abaprofethi bayababiza ngakho ke inqobo nje uma uyisithunywa senkolo noma umphostoli uyilowo othunywe nguNkulunkulu ekuthunyweni futhi uhlala ulungile uNkulunkulu akubusise ngomkhuleko wami umfowethu nedadewethu Force oseleleni yabo eyayikhupha emasimini behamba besuka ezifundeni ezingamaqeqeba amakhaza zasenyakatho kuya eminweni eshisayo yaseningizimu ngokuba leli vangeli kumele lishinyekele ezweni lonke amen uguquko olunje pho uvela kuphi mfowethu na uya kwa-Israyeli ngingathanda ngibona uMabel ehlele emuva lapho ngizobiza umkami noMabel ukuba baniculele bavela impumalanga nasentshonalanga bavela emazweni akude ukudla idili nenkosi ukudla njengesimenywa sayo ngibusisiwe kakhulu kangakanani lezi zihambi bebheka ubuso bayo obungcwele ekukhazimuleni nokukhanya kobuNkulunkulu abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wayo ukuba khanye njengamagugu emqheleni wayo. Akuyikumangalisa ngalolo suku. Amen. Inkosi ikubusise uya kwa-Israyeli nawe endaweni oya kuyo. Izibusiso zami kuwe mzalwane kulokhu kusa. Amen. Manje ngaphambi kokuba sivule iBhayibheli siyazi ukuthi lena indikimba futhi uNkulunkulu unengqikithi efundwa ivaliwe yabo. Ngakho-ke singayifunda nje indikimba futhi sivumele uNkulunkulu asinikeze ingqikithi. Ngakho-ke asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngomkhuleko.
Our heavenly Father, in the name of the Lord Jesus,
Baba uJesusulele kamele inkozo Jesu siyakholeka ukuthi uthathe lamazwi sizowafunda manje bese wabhokozele izinto zethu futhi masize ngokuthambile buthule ngokuzithoba ngenhlelo ipheko zithoba ebukonini bakho futhi kwangathi umoya ongele ungathatha izwi likaNkulunkulu futhi wondle yonke inhliziyo kufaka neyami lapho uzokwenza Nkosi na ngokuba ngikucela egameni likaKristu amen.
All right. We'll read just a
Kulungile sizofunda nje ivesi noma amabili lapha ukuze sikwazi ukuthela nje isendlalele sincane. UGenesis uyisahluko sembiwo siyazi kulungile sizoqala ngevesi leshumi nanhlanu.
And a certain man found him. Behold, he was wandering in the field.
Umuntu ethile wamfumana bheka ezulazula endle lo muntu wambuza wathi ufunani na wathi ngifuna abafowethu ake ungitshele ngiyakucela balusephi
and the man said they are departed thence for I heard them say let us go to Dothan and Joseph went after his brethren.
Wathi lo muntu basukile lapho ngokuba ngabezwa bethi asiye eDothayini. UJosefa walandela abafowabo wabafumana eDothayini. Bambone sekude engakasondeli kubo ngakho lokumbulala. Bakhulumisana omunye nomunye bhekani inyanga yamaphupho iyeza. Futhi kwangathi inkosi ingasipha izibusiso zayo ezwini layo manje uGenesis njalo kimi ngabe ngilitshelile ukuthi leso bekuyisiphi isahluko na nguGenesis ngiyakholwa uma ngibonile uGenesis wamashumi amathathu nesikhombisa futhi ukuqala ngevesi leshumi nanhlanu futhi kinina enikumakayo. Manje siye ngiyakholwa ukuthi ngithe amashumi amathathu nanhlanu esikhashaneni esedlule ngibe namakhasi amabili ndawonye ngiyaxolisa. Leli Bhayibheli elidala likaScofield futhi kuthi ukuba nzima kimi ukufunda ngoba sengidlule emashumini amane uyazi. Futhi awami bangitshela ukuthi ngifanele ngibe nezibuko zokufunda ngahamba futhi ngathola ukuhlolwa amehlo kwami lapho ngathola ukuthi kwadingeka ngiphu shele iBhayibheli lami liqale kimi futhi udokotela ngitshela ukuthi ingalo yami ngeke ibe yinde ngokwanele emuva kwesikhashana ukuyibuyisa futhi ngadingeka kwathiwa ngidinga izibuko zokufunda ngawahlola amehlo ami futhi bahlola ngokuphelele ishumi kepha bengingabona unwele lulele kwiphansi lendlu ndawo lapho kalula nje kodwa lubeke eduze kwami wathi lapho uthola wathi yini eyenza izinwele zakho zibe mpungana ngathi anga wathi ubudala wathi yilokho kungalungile ngamehlo omuntu lapho udlula emashumini amane wena empeleni imbulunga yeso ibabujuntu futhi ufanele nje ubambisane nakho yilokho kuphela futhi nje bengilokho ngikuhlehliza futhi awu anginaso isikhathi sokuhamba kodwa ngizohamba ngolunye usuku futhi ngithole ezokufunda ukuba ngifunde ngazo uma ngizofundisa ukuningi kodwa manje ngivele ngifunde indikimba futhi ngiqhubeke futhi lokhu ngibe naleli Bhayibheli eminyakeni eminingi edlule futhi ngempela okubhalwe kwakuncane kakhulu.
Now in the Genesis means the beginning, the seed chapter.
Manje uGenesis kusho ukuqala isahluko sembewu futhi khumbulani ukuthi yonke into ekhona namhlanje empeleni niyaqala kuGenesis kwakuyisiqalo sezinto zonke.
It was the beginning of salvation. It was the beginning of sin. It was the beginning of all the cults
It was the beginning of the true church.
Kwakuyisiqalo sesenzindiso, kwakuyisiqalo sesono, kwakuyisiqalo sazo zonke izinkolozo, kwakuyisiqalo sebandla leqiniso, kwakuyisiqalo sebandla lamanga, kwakuyisiqalo sokulunga, kwakuyisiqalo senkohliso, kwakuyisiqalo sezinto zonke zaqala kuGenesis.
I wish we had just about 3 months on this.
Ngifisa sengathi ngabe cishe sibe nezinyanga ezintathu kulokhu ukuhlala ngqo kulendaba eyodwa futhi njengiyimbe ngiyibophe ngomoya ongcwele ngezintambo zikaNkulunkulu futhi njengiyisongele ndawonye futhi ibhekane ukuthi lonke izwi lihlangana kanjani kwesisila sejuba khona lapho phakathi kanye namanye amazwi into enhle kangaka pho. Izwi likaNkulunkulu likukumezela kakhulu. Akunandaba ukuthiwe neminyaka emingakanani yisiphi isikhathi. Wonke umuntu owake wayifunda le ndikimba ngelilotshiwe manje amakhulu amaningi yacishe kusondele ezinkulungwaneni ezintathu ngaphezulu iminyaka. Futhi wonke umuntu owake wayifunda le ndikimba kuyo yonke iminyaka ugugumezelwe yiyo. Niyabo wonke amavesi ombhalo akukho lutho okunye okungake kuthathe indawo yayo. Umbhalo wabhalwa emuva kolunye usuku lapho ufundelwa lowo nyaka nangenhloso yawo kuxazululiwe. Ngingakubhalela incwadi futhi ngithi futhi othandekayo othandiwe namuhla ngike ngaya endaweni ethile futhi ngenze ukuthi nokuthi ngesikhathi lokho kuya ngqokuwe nalokho kuyaxazulula. Mhlawumbe ngobufakazi benkantolo noma okuthile bekungalethwa ukuze kube ngobufakazi obumelene nami noma obungobami ukungifakazelele into ethile noma ukufakazela okuthile okumelene nami, kodwa bekungeke kube ngumlayezo oqondile njengoba ubungaba njalo uma ubunikeze wena.
But the Bible is not so. It's given to the human race and for all times.
Kepha iBhayibheli linjalo. Kunikeziwe ezintwini futhi ngazo zonke izikhathi nangayo yonke iminyaka ngoba yizwi likaNkulunkulu elilotshiwe. Niyabo amazwi akhe awasoze ehluleka, awasoze afa. Unqobo nje uma kukhona iphakade kuze kube phakade lawa asazolokhu enezinkazelo ezifanayo ngoba ake aphuma ezindebeni zikaNkulunkulu. Niyabo angeke ahluleka. Vele ucabange ngalokho nje ukuthi yizwi likaNkulunkulu liphakade kanjani angukuphila. Manje yini izwi na? Izwi ngumcabango ozwakalisiwe futhi uma uNkulunkulu eke wacabanga noma yini kungumcabango nje, kodwa ume uke wezwakaliswa awusoze waguquka noma ushintshe, uzofanele uhlale kuze kube phakade. Isizathu izwi lakho lihle njengoba unjalo, izwi likaNkulunkulu lihle njengoba enjalo, izwi lakho liyingxenye yakho, isithembiso sakho sihle nje njengoba ungaba njalo, futhi isithembiso sikaNkulunkulu sihle njengoba nje engaba njalo. Manje njengesidalwa esisazokufa ngeze sithembiso futhi udingeke usephule ngoba nje wena ngofayo, mina ngingofayo nje. Kepha uNkulunkulu uyisidalwa esingafi nongenasiphelo nonamandla onke osezindaweni zonke. Wenze isitatimende futhi uyasazi isiphelo kusukela ekuqaleni futhi angasigcina. U-Abrahama wazibiza lezo zinto zazingekho ngokungathi zazikhona ngoba wayekholisekile ngokugcwele ukuthi lokho uNkulunkulu ayekuthembisile. uNkulunkulu wayenamandla okukwenza ngoba wayengenakusenza neze izithembiso ngaphandle uma wayazi ukuthi kwakuzoba yini. Niyabona ukuthi singaphumule kanjani phezu kwezwi lakhe khona-ke na? Kungenandaba ukuthi isiphepho sivunguza kangakanani ukuthi yini ephikisana nalo. Phumula ngesizotha phezu kwezwi uNkulunkulu walisho, obone enye ingxenye yesiphepho. Niyabo? Ngakho-ke uma ugula gxilisa nje umphefumulo wakho kwehange esikhoselweni sokuphumula. Uma ukhungathekile futhi ulusizi khumbula wathi ngiyoba nawe njalo ngisho nasekupheleni kwezwe. Futhi ungu wathi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabathanda iNkosi. Ngakho vele uhlale khona lapho. Enye indoda yaloba imbongi yaloba, ihange lami liyabambelela phakathi kweveli. Yini iveli na? Into ethile evimba lapha ukusuka lapho futhi ihange lingaphakathi kweveni awuboni ukuthi kuzoba kanjani kodwa uyazi ukuthi kukhona ukuthile okuzokubamba okunokubamba phezulu lapho futhi lapho ulwandle luvunguza futhi lunesiphepho sewake ngicabanga ukuthi mhlawumbe abanye benu abakaze babe nenhlanhla yokubona umkhumbi ubambelele ngehange ohe ngiyigibelile lapho bephosa ihange lolwandle kanjalo kuze kuthi umkhumbi omncane ubungeke ukwazi ukweqa ngaphezu kwekakazi ubungahamba udabule ikakazi kodwa inqobo nje uma ihange libambelele ilokho kuphela okwenza noma yimuphi umehluko noma ngabe zihamba phezu kwalo ngaphansi kwalo ngokulizungeza noma ukujabula kule akule ndaba ihange liyabambelela ingaleyo ndlela lapho iziphepho zempilo ziqala ukusinyakazisa kungadingeka ukuba sihambe sedlule kungadingeka sihambe ngaphezulu ngaphansi nxa zonke kodwa kumele nje ihange libambelele ngaphakathi kweveli okungabonwayo asazi nje ncamashiyo ukuthi likuphi kodwa libambelele njengomfana omncane nje niyazi wayenekhayithi lisizwile isiga esidala le ndaba yathi wazi kanjani ukuthi unekhayithi ekupheleni kwalapho na yathi ngisayizwe ivithula ngakho-ke yilokho-ke uma singayizwe isalokhu ivithula unkulunkulu usebenzana nezinhliziyo zethu khona-ke siyazi ukuthi ihange lethu lisabambelele ngikholwa ukuthi kwakungubenjamin franklin owabamba umbane ebhodleleni owabophela umbane ugesi ukuthile ngaphakathi kuye kwambiza futhi kwathi kukhona amandla kulokho lawo mandla angaboshelwa futhi uma namandla kangako ukudubula imigwaqo nokuqhumisa izingodo uqhekeze umhlabathi uvuleke ubungenzani ukuba wake waboshelwa na ubuyokhanyisa futhi ubanike futhi ushaye umhlaba wonke futhi uBenjamin Franklin ngiyakhole doba ngekhayithi lakhe nesikhiye siboshelwe ekupheleleni komsila walo nebhodlela phansi ekugcineni futhi lapho kuthola akazange ukuthi wayenani kodwa uqale kumemeza ngikutholile ngikutholile wayengazi ukuthi kwakuyini wayengazi ukuthi wayezokwenzani ngakho kodwa wayazi ukuthi wayenento ethile futhi kungaleyo ndlela ngawo wonke umuntu okungukuthi amathemba awakhelwe phezu kwalutho olungaphansi kunegazi likajesu elinekulunga futhi nxa zonke umphefumulo wami uyadeda khona-ke uyilo lonke ithemba nokuhlala ngimi kukristu idwala liqinile yonke eminye imihlabathi iyizihlabathi ezibishayo uma uke wazala kabusha umoya ongcwele uthatha indawo yawo enhliziyweni abanye abantu abasha kungenzeka bangakwenzi noma abasebasha noma babe ngabangafundile kule ndaba ukuthi kunjani akekho ngakuchaza ngakho ungazizwa kabi noma ungongafundile ubungekuchaze kungaze kube khona indoda namanje engake kuchaza kule ndaba ukuthi usimati noma uhlakaniphe kangakanani kuyimfihlo kankulunkulu uqobo kodwa umanelozi lithathe kuphinda enhliziyweni yakho futhi uyakubona uyamemeza kinakho awazi ukuthi uzokwenzani ngawo awazi ukuthi uzokwenzani ngawe kodwa uyazi ukuthi kukhona okwenzekile futhi unawo manje ngakho ngezwini kuhle manje sibhekene kulokhu kusa futhi sinakho phambi kwethu phansi komcabango ngongomboni wami omunye wezindikimba ezibaluleke kakhulu zetetemente elidala ujosefa sizokhuluma ngakho uhlangane nabafowabo kungade kuba nezindlela ezizehlukene eziyikhulu umoya ungcwele uthola lokhu futhi ukusombulule ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu ngakho-ke ukucabanga lokhu ngokuba nezinsuku ezimbalwa lapha singathe sikhulume sikashaye naku lokhu kuza ngenxa yokucinana emphinjeni futhi khona-ke mhlawumbe sikucoshe futhi kulobu busuku uma umelusengena lothi enhliziyweni yakhe futhi mhlawumbe sikuqhube sedlule futhi sikuqedele ngomsombuluko ebusuku uma kunga ba ukuthi uNkulunkulu ukuhlinzeka ngaleyo ndlela manje sonke sejwayelene kahle nezimilo zezimo zetestamente elidala kanjani ukuthi zonke izinto zakudala yayiyithunzi amaheberu eshumi nanye isithunzi sezinto ezizayo kuhle kanjani lokho ukuthi uNkulunkulu ukubikezela kanjani
shadow as it was.
Futhi uma sizwa lezi zithunzi njengoba sasinjalo siyazi ukuthi kukhona okuthize ngaphambili lapha uNkulunkulu emandleni wonke yakhe emqondweni wakhe omkhulu ongena siphelo ebona ukuthize okulungiselele ukwenzeka angakwexwayisa ngaphambili angenza yonke into isebenze ndawonye ngisho ulake lo muntu ukuba nomdumise ngisho umuntu othile okuphatha kabi. Njengoba sizothola emva kwesikhashana uma inkosi ivuma ukuthi umfowabo kaJosefa wamphatha kanjani futhi wabuyela emuva ngo wazungeza futhi wathatha lokho futhi wakwenza ukuthi kudumise yena. Ngakho-ke asinayo into okufanele sikhathazeke ngayo, akukho lutho. Ukuthi kanjani uNkulunkulu ngalo mfana wayebikezela ukuza kwenkosi uJesu kokuqala kanye nokuza kwenkosi uJesu kwesibili futhi wakusebenzisa konke empilweni ayeyayingazi lutho ngalokho kwakwenzeka. Amen. Lokho nje akwenza ukuthile kuwe kubona uJosefa mnani ozihluphekelayo ngani wayengazi ukuthi kwakwenzekani kungani zonke lezi zinto kwakufanele zenzeke kepha konke kwakunguNkulunkulu esebenza ebikezela izinto ezazikhona. Khona-ke ungaliqaphela yizwi ukuthi ulithatha kanjani lapha bese ulifunde uGenesise ulifunde maphakathi nencwadi ulifunde ekugcineni kwencwadi futhi lonke izwi libambisana kahle nelinye kanjalo futhi lalotshwa eminyakeni izinkulungwane ngokwahlukana ngamathi zamakhulu ehlukene yabo. Ngakho-ke uyabona ukuthi konke kunguNkulunkulu bengazani noma azi ukuthi iyiphi incwadi eyalotshwa lutho ngayo ngesinye isikhathi ngomunye unyaka.
And we can see today that God
is usebenzelana ngonje ngoba yenza imuva lapho manje sesiyahamba nje siphele onyakeni omusha kusukela ethunzini elileli dala nokuthi kanjani kuqaleni kanjani ukuthi uNkulunkulu ngenkathi ebone isono sizothatha ukubusa kwaso phezu komhlaba naphezu kwabantu ukuthi uhlelo lukhulu lwaluphendukezele kanjani lungonakalisiwe lungaphindwanga kudalwa kodwa nje luphendukezelwe. Yabo uSathane akakwazi ukudala ngaphendukezelwe kuphela konke lokho okubonayo okungalungile lokho ukulunge kuphendukezelwe. Niyabo ubona umbhuli omdala phandle esitaladini lawo nje ngabaprofethi abaphendukezelwe. Niyabo ubona noma yini embi ubona indoda eyiphila ngokungathembeki ezifungweni zayo kumkayo lokho kulunge kuphendukezelwe ebubini. Ngapha nangapha ubona besifazane esitaladini beziphatha ngendlela benza ngayo futhi beba yindlela abayiyo lokho amanenekazi aphendukezelwe. Ngendlule elizwini ngengelanga mkamnambi futhi ngibonisa yini efasiteleni lapho sasivela kuyodla ngaphesheya ku-5th Street futhi yayithi amatafula amanenekazi ngathi abakazi babe nomthengi qabo inenekazi belingeke lingene lapho uma lingena lapho alisesilo neze inenekazi. Yabo ngakho-ke abakazi babe nomthengi ngaphansi kwaleyo sayini amanenekazi awayi kulezo zinto kodwa niyabona ukuthi yini leyo ngena lapho inenekazi liphendukezelwe. Niyabo kulungile manje uNkulunkulu kwenza zonke izinto zidumise yena. Sikupha ukhisimuzi kuzalwa kwenkosi uJesu okungukuthi akusile ngempela nje usuku lwakhe lokuzala. Usuku lwakhe lokuzala lwalungo-April izizathu kuyabanda nje eJudiya noma kubanda kakhudlwana ngoDisemba kunoma kunjalo lapho. Ngakho-ke siyakuqonde lokho nisibonile isithombe ngelinye ilanga amathangi phezulu lapho phakathi egcweni nezinto ezinjalo ejudiya ungathini nje abelusi bezimvu belele phandle egqumeni esimweni sezulu esinjalo na kodwa akusilona usuku kodwa lona usuku alusho lutho kangako yisimo sokuziphatha esinazo ngakulolo suku olubekelwe eceleni.
Manje kabelani
ngokushesha lapho uNkulunkulu esebone indlela yesifazane futhi ukuthi base bekuhlanekezele kanjani lapho nokulunga kwakuphendukezeliwe. uNkulunkulu wanikeza isithembiso sokuthi ngalowo wesifazane wakuzofika inzalo ebusisiwe. Niyakuthola na kuyoba khona inzalo.
As soon as he heard it, he took him to
kuthi wathi nje usathana ngeza lokho owayemekhona wathi nje ngabuzwa wangena ukubhubhisa leyo nzalo futhi wazama ukukwenza kujosefa wazama kuwo wonke unyaka futhi usamelene naleyo nzalo ebusisiwe amen ngifuna nifake amakepiseni okucabanga ajulile okomzuzu nje manje njengoba nifaka isigqoko sesivikelo sensiliso futhi nilalelisize manje nansi into ebalulekile ngempela futhi ningade niphikisane nayo kulungile kodwa niqaphelile kwathi nje Kaso kuvele kube khona umcabango ngoba uEva wayesevele ehlale ngokungalungile futhi wayeseze isono kwavela phi lokho na lokho kubukelesise abantu namhlanje bazama ukujola isihlanganiso esilandekile phakathi kwesilane nomuntu lesi yisambulo ibhathe lasho ukuthi inyoka enobuqili yakhohlisa owesifazane Namhlanje umuntu akakhuphula impilo yesilwane nesilwane esiseduzane kulezo zonke abanazo izidalelo singumuntu. Intawo enkulu ishimpanzi bangayibhemisa inqawe, igibele ebhasikini, ifake isiqoko, isiqethule. Lokho nje kufana noji noho ehashini. Umsindo alinamphefumulo, alikwazi ukucabanga, lingahamba ngomsindo kuphela, linamphefumulo. Kodwa bajele sithakaniso esilahlekile khona phakathi kwalapha ukuthi abagaza neze bakwazi ukuthola futhi iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha sebezame ukuthola ukuvunguza kukodwa kweshimpanzi futhi abakwazi ukukwenza abasoze bakwazi kodwa siyazi ukuthi siyimpilo yesilwane siyimpilo yesitshalo esiphuma emhlabeni njengoba kangisho ngelinye ilanga emgcobeni kadadewethu othandekayo siyisigejane sezakhamzimba ezi yishumi nesithupha zomhlaba i-cosmic light yokukhanya kwezulu nomhlaba namapetroliyami uketshezi olusamafutha kapetroli nezinto zibekwe ndawonye sasilapha ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma futhi wathi makube khona imizimba yethu yaba khona kodwa ukuthi yile ngokwengqondo wasikhulisa kulokho esiyikho manje wasenza izandla nezingalo nokunye nokunye hhayi ukusibhubhisa kodwa ukuze siphile phakade isono senze ukubhubhisa futhi lowo wasenzayo ngaphandle kwethu singenayimuphi nayimuphi umqondo wokuba sike sibe lapha lowo wasenza futhi wahlanganisa lezi zinto ndawonye futhi wasenza saba yilokho esiyikho manje angekwazi yini kakhulu ngokusinika ukuzikhethela ukukwamukela futhi ngeze lifanayo elasidalayo wasithembisa ukuthi uzosivusa futhi kakhulu kangakanani yonke le petroleum izohlangana ndawonye nama-atom nokunye nokunye ngezwi likaNkulunkulu
Now, in the beginning, when God spoke and Satan was
standing, and he heard it, and he was trying to listen futhi manje bazama ukuthola lezi zihlanganiso esilahlekile ngizonitshela ngesambulo uma nifuna ukusemukela lowo muntu olahlekile phakathi kwesilalo nomuntu yinyoka ngaphambi kokuba imilenze yayo isuse kuye Ibhayibheli lathi wayenobuqili kunazo zonke izilwane hhayi isilwane esiwuquzelayo zonke sasendle nguye owakhohlisa owesifazane ebuhleni bakhe futhi wakhulelwa futhi manje ngokwenza lokho nokubona ukuthi isono sasiza uNkulunkulu wabeka isitalekiso sinjalo phezu kwakhe kwaze kwathi isayensi ayisoze yathela noma yibuphi ubudlelwane phakathi kwale nyoka njengoba kwaziwe namhlanje nesintu kodwa nakho ukuwa kwakho isidalwa esilahlekelwe isithunzi phakathi esixhuma impilo yesilwane ndawonye nakho lapho khona uNkulunkulu kuvikile kwabahlakaniphelele abona kuqonda kepha uzokwembulela izingane zona ziyofunda nebo nango umuntu wakho wile inyoka nobuqili walethe esuka endleleni enobuqili kakhulu enkulu kunabo bonke omuhle kakhulu efana kakhulu nesidele singumuntu futhi khona-ke ngenxa yalobububi eyabenza no-eva wayehlisela phansi esilwaneni esihuquzelayo ukuba ihambe ngesisu sayo zonke izinsuku zokuphila kwayo nothulu luyofanele lube ukudla kwayo lapho isayensi ingafika khona lapho nesihlahla sabo sidilizelwe phansi
Notice. Now,
kabelani manje kwathi nje osifazane ngabona ukuthi manje wakhohliswa akasile tange isono wakhohliswa wacabanga ukuthi kwakulungile kepho watamuka okhohliswanga kosho ibhayibheli wayazi ukuthi kwakungalungile futhi isifazane wamenza ukuba yenze into efanayo esilwane esasiyenzile futhi wazala indodana yakhe yokuqala kungukuthi lonke ukhondolo lokwedeveli lwaluku lowo mfana wayengumbulale wayenomona kwakungenzeka kanjani ukuthi kwakuvela kulowo mfudlalo ohlanzekile kankulunkulu na kwakufanele kuqhamuka komubi futhi kwathi nje ngenza lokhu kodwa-ke yena udeveli wasebenzisa ithuluzi lakhe wazala indodana yakhe yesibili kwakungemva kuka-Adamu futhi phakathi lapho kwakungu-Abela futhi masinyane udeveli wazama ukubhubhisa leyo nzalo elungileyo futhi waphenduka futhi wabulala u-Abela ukuqala nje okungumfanekiso kajudasi nojesu wambulala e-altare lapho ujesu ujudasi wabulala ujesu wamkhaphela ngezinhlamvu zesilive ezingamashumi amathathu futhi wamthengisa kulungile kodwa kuqaphelani ngenkathi yenze lokho khona-ke unkulunkulu umfanekiso kakristu kokubili ukufa nokuvuka wavusa useti ukuthatha indawo yakhe niyabo futhi udeveli walandela useti manje bhekisisani ngokulinganisele ngaphambi kokubhujiswa komhlaba ngozamcolo kwakukhona uzalo lude lwamadoda yehla idabula emadoda neli kakayini ukusuka ezweni lakanodi futhi babengososayensi besimati behlakaniphile amadoda amangalisayo baqinisa ngisho kusansimbi bakha amakhaya babeyimpucuko emangalisayo ibhayibheli liyaqhubeka futhi lasho ukuthi basebenze kanjani ngejuzi basebenza kanjani ngokusansimbi kodwa leli elinye iqembu lalingabazulazulayo kodwa babili amaqembu ayekholo ukhayini wayekholo u-Abel wayekholo futhi unkulunkulu wadeba umuqo wawulungile ukhayini wayekholwa nje njengo-Abela bobabili bakha ama-altare bobabili babekholwa kunkulunkulu bobabili bakhonza unkulunkulu bobabili baletha izipho manje bhekisani lezo zinzalo zombili eyokuqala yilo ububi buzama ukubhubhisa inzalo elungileyo futhi wazama ukubhubhisa u-Abela wakwenza kepho unkulunkulu wavusa usethi ukuba athathe indawo yakhe wacabanga ukuthi wayenojesu khona lapho bukani phansi nevilo onyakeni yonke indawo yena yonke indawo afika kuye wavalela leyo nzalo lapho ebulala yodwa noma enye wayecabanga ukuthi wayenaleyo futhi ekugcineni walandela ujohane umbhabhathizi ekugcineni wanquma ikhanda lakhe wayecabanga ukuthi wayemtholile ngaleyo nkathi kodwa wathola ukuthi wayengapha kujesu wabulela zonke izingane futhi umose wazama ukubulela umoze wazama yonke indlela yengayenza ukubhubhisa leyo nzalo futhi lapho ebulale ukristu ekhalvari kodwa unkulunkulu waphinda wamvusa ngosuku lwesithathu futhi khona-ke wathumela umoya ongcwele emuva kubiza amadodana namadodakazi kunkulunkulu futhi lobo bubo obufanayo inzalo ekholwayo ihlupha leyo nzalo elungileyo namanje namhlanje niya kubona na bazama ukubhubhisa lelo gatsha elilungileyo likankulunkulu manje izinhlangathi zombili uma ngiqaphela kwaqala kugenesise ukukholwa ezinhlangothini zombili olunye lwazo olwehlelo olukhukhumele futhi olunye oluzithobile luhamba ngomoya ngesabulo u-Abela wayeyonke kwazi kanjani ukuthi kwakuyiwundlu esikhundleni sezithelo zasensimini na ngoba wembulwa kuye ngesabulo sobunkulunkulu ujesu washo kufanayo ngenkathi upetru emvuma ukuba uyindodela kankulunkulu wathi inyama nekazi akukwembulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwembulele lokhu phezu kwaleli itwala itwala hhayi upetru hhayi ujesu kodwa esabulweni sobunkulunkulu ngiyakulakha ibandla lami namasango esoko awayikulahlula ngiyakuthola na ngesambulo sobunkulunkulu manje bhekisisani yonke imizamo yesikhathi lapho bahlangana nobuso futhi bakulwela bukani ngenkathi uMowabu wayephezulu ekhumbeni no-Israyeli wayesesigodini futhi u-Israyeli ecela kuphela njengomfowabo umnumzane othembekile ukwedlula ezweni labo beye ezweni lesethembiso lelo unkulunkulu ayebathembise lona bacela kuphela imvuselelo encane ebandleni labo njengoba kwakunjalo kwedlula njezweni futhi bethembisa ukuthi babezokhokhela ngisho utshani izinkomo ezazibukhothile futhi babezohamba ngomgwaqo omkhulu enkosi nezinto ababezozenza lapho bedlula emazweni futhi babezokulungisa kodwa umona manje uMowabi izwe lakamowabi lalingesiyo ngakholwayo babekholelwa kunkulunkulu ofanayo u-israyeli ayekholelwa kuye ngokuba babengamadodana amadodakazi kaloti indodakazi kaloti eyakhulelwa ngekathi loti wayedakiwe nguyise uqobo futhi bawela futhi balapho abakwamowabu bevela khona kungekathi umprofethi wabo ephuma uthisha wabo esanganiswe yimali futhi umisa amalitshare amalitshare ayisikhombisa inani elifana ipela lamalitshare lalidingeka phansi lapha nangumowabu ehleli lapha izwe lehlelo elikahle elikhulu lonke lilungisiwe futhi lalinganiswa futhi lapha kwakungu-israyeli mgingqiko ongcwele umdedlane ezulazule emathendeni ukusuka endaweni endaweni wena uthi umgingqiko ongcwele babe nguye impela uma bayilokho abakubizayo namhlanje umgingqiko ongcwele lapho bewela olwandle libomvu futhi uNkulunkulu wenza isimangaliso phambi kwabo uMiriyemu wabamba isikhutshane ithamborini futhi wagala ukushaya ithamborini futhi egijima yehla kwasebe ememeza futhi egxuma futhi esini emoyeni futhi amadodakazi akwa-israyeli emlandela egxuma ememeza esini emoyeni futhi uMose wema ephakamisele izandla zakhe phezulu mhlawumbe ecula ngolimi okungekho muntu owake waluzwa ngaphambilini icula okungekho muntu ongakaliqonde waculela inkosi emoyeni uma lokho kungesibo abagingqiki abangcwele besimoteli angazi ukuthi babhekwe kuphi babe nezibonakaliso nezimangaliso zinabo manje uma uNkulunkulu ehlonipha kuphela okuqavile bukani lapha uMowabi ukukhuluma ngokomphalo wayeqavile njenjengoba no-israyeli wanjalo wayenakho konke u-israyeli ayenakho wayenama-altshare ayisikhombisa lokho uNkulunkulu ayekufunile u-israyeli wayenama-altshare ayisikhombisa wayenemihlatshelo eyisikhombisa ehlanzekile u-israyeli wayenemihlatshelo eyisikhombisa ehlanzekile nangokhayini no-abela futhi nabo kulungile wanikela ngezinkabi eziyisikhombisa wanikela ngezinkabi eziyisikhombisa khombisa wanikela ngezinqamo eziyisikhombisa ekhuluma ukuthi wayekhona ukuthi uKristu wayezofika wanikela ngezinqamo eziyisikhombisa into efanayo ngokuqavile nje njengoba okuqavile kungaba njalo uKayini wakhe altare wabela wakhe altare uKayini wanikela ngomhlatshelo uAbela wanikela ngomhlatshelo uAbela wakhonza uKayini wakhonza kodwa uNkulunkulu waqinisekisa wafakazisa ukuthi uAbela wayengukukhetha kwakhe uNkulunkulu wafakazisa lapho ukuthi u-Israyeli wayengukukhetha kwakhe ngokuba u-Israyeli wayenokungaphezu kwemvele kamla abo nakuba nawo wonke amaphutha abo babenensika yomlilo ibalandela babenokubuyisana ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi benza ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu inyoka babenetshe elishayiwe babenezibonakaliso nezimangaliso ekamu.
When John came, he was supernatural. When Jesus came, it was supernatural.
Ngikathi uJohane efika, wayengaphezu kwemvelo, isitha, uhlangothini lukavile, njalo luhlupha okungaphezu kwemvelo. Uyabona ukuthi uzama kwenzani namhlanje na? Into efanayo, yesula kuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Yesula laba bantu, kukho lutho kubo, izikhulu, abantu abakhulu, besilele mfowethu, akulutho kepha yilo mvili usondekile kuGenesise, ungena esambulweni. Ngithatha uhlangothi lwami nabangcwele makube yinoma yini ngikazi ngembono kwinkulunkulu ongcwele igama otevele libeka phezu kwebandla likaNkulunkulu lapho lingesilo elalapho abasibo abagingqiki abangcwele bangamadodana namadodakazi kaNkulunkulu engaqondwa ngokuyikho umhlaba.
Now Joseph was born of his father and was loved.
Manje uJoseph wazalwa nguyise futhi wayethandwa nguyise futhi wazondwa ngabafowabo. Manje qaphelani isithombe siphelele senkosi uJesu. Ngifunani qaphele ukuthi impilo yakhe yafanekiswa kanjani eTestamenteni elidala. Yonke into ifanekisiwe manje. Bikani muva lapho futhi nibuke isithombe. Nasi isithunzi futhi niyabona ukuthi kuyini kwangempela. Manje qaphelani uJosefa engumfanekiso kaKristu, umfanekiso webandla, umfanekiso kaMoya Ngcwele, umfanekiso wayeyinkosana empumelelo njengoba nje uKristu eyiyo njengebandla nje namhlanje. Kabelani futhi ukuthi ngekade ezalo uyise wamthanda uthi wamenzela ibhanje linemibala eminingi manje kunemibala ephelele yizikhombisa kuphela kuye yonke imibala yonke eminye yenziwe isuselwa kulemibala futhi ibhanje mhlawumbe lalinemibala kulo nemibala ehlukene eyizikhombisa imisho yemibala ebhantshini uyise alenza Uma ucaphela mhlawumbe uJakobe akakuqondanga lokho ngalesi sikhathi kodwa lokho ngokukhombisa othenjisiweyo ngathi uNkulunkulu enikeze unyawo isibonakaliso sothindwe lenkosikazi imibala eyizikhombisa kwakuyizithembiso noma oyisivumelwano uNkulunkulu wayenze isivumelwano sokuthi akasayikuphinda abhubhise izwe ngamanzi futhi isivumelwano sikaNkulunkulu saweliselwa futhi sedlula kuJakobe kuJosefa u-Abrahama wayengokhetho futhi u-Isaka wayengokulungisiswa futhi u-Israyeli kwakuwumusa futhi uJosefa wayengukuphelela lowo kuphela owayenemibala
In Revelations
1,
it was God.
The Lord Jesus is the Lord. Njengoba uJosefa wayezondwa kanjalo uKristu uyazondwa namhlanje bafuna ukuthi bayamzonda uKristu kepha imisebenzi yabo iyakufakazisa abakwenzayo bamelele nawo wonke umnyakazo wakhe ukukhuluma ngesenzo sakhe imisebenzi yakhe ukwenza kwakhe kumangalisayo awimpela sinto sathane kamu futhi elokhu elwa impela futhi bazokhomba amazwi kasathane kepha angikhathali ukuthi usathane wenzani ukuzama ukudida Izwi likaNkulunkulu limile liphelele futhi sithembiso sakhe siphelele ngisoze ngafuna ukuchema nalelo qembu Qaphelani nango wayelapho isivumelwano uKristu wayebukeka njengetshe leJaspi nesadiyo esambulweni yilokho itshele sifuba itshele lokuzalwa njalo kusukela kuRubeni kuya kuBenjamini lokho kwakungukubonakalisa kwesadiyo neJaspi njengoba babebonise kanye kanye ngaphansi kokukhanya kukaNkulunkulu kwenza isivumelwano ngokuzungeza uKristu uthingo lonkosikazi
And what does it speak of? Reuben the oldest, Benjamin the youngest.
Futhi ukukhuluma ngani na uRubeni nomtshela kulabo bonke uBenjamin omncane kulabo bonke kusukela kokuqala kuya kokugcina wayenguye wayekhona okhona nozayo impande izala kaDavid uyinkanyezi yokuza usuka kuA uya kuZ uAlpha uOmega ukubonisa kukaNkulunkulu kusukela kuqaleni kwesikhathi kuya kuphelele kwesikhathi nango isivumelwano sikaNkulunkulu kanye nabantu bakhe
And all these other things.
But it's on the lazy,
They hated him without a
fault. He was spiritually disposed. Babemzonda kwesizathu ngoba wayephefumulelwe ngokungaphezulu kwemvelo. Liyakuthola na uKhayini wayemzonda uAbela ngaphandle kwesizathu ngoba wayephefumulelwe ngokungaphezulu kwemvelo. Moabu wayezonda Israyeli ngaphandle kwesizathu ngoba babenokuphulukisa kukaNkulunkulu izibonakaliso izimanga nezimangaliso wayemzonda ngaphandle kwesizathu futhi wayengenakuvumela edlule ukuba abe nomkamfowenu amen Manje bangani baba bathandekayo ngifuna kuletha ukuthile enkumbulweni yenu futhi ngifuna ukukubeka phansi ngaphansi kobambo lwesihlanu ngakwesobunqele ethendeni lalelo kamelwane libizwa ngenhliziyo
Never in any age or any time
Ngokugazi kunoma yimuphi unyaka noma ngasiphi isikhathi ukuthi uNkulunkulu wake waphefumulela indoda yake yahamba kwesehlangothini lokukholwa okubizwa ngabantu abakholwayo beze akagaza aqhubeke namahlelo njalo wayemelene futhi emelene namahlelo osuku futhi emelene nomyalo wokukholwa wosuku
Show me one prophet.
Ngikhombisa umprofethi oyedwa, ngikhombisa isikhathi esisodwa ephepheleni ukuthi noma yimuphi umuntu kaNkulunkulu wake wabambisana nokubizwa ngeminyakazo yokukholwa yosuku lwakhe. Amen. Ngisho u-Eliya emuva kokwakha isikhathi samaprofethi ngani ngenkathi enyukela lapho babefuna ukubahambe, wathi kuqotho kakhulu lapha. Uyabo u-Ahabi nabaholi abakholwayo bosuku lwakhe, u-Eliya wayezehlukanisa kuya entebeni kameli. Bhekisisani uJohane uMbhaphathizi uyazehlukanisa, kakaze ngisho aye esikoleni sabo ukuba ayofunda isayensi yawo yezenkolo, kodwa uNkulunkulu wamthumela ehlane ukumlungiselela umsebenzi. Ngubo kaKhayini ayikaze ikwazi ukugqokisa indoda kaNkulunkulu, ijakethe yabo yobufundisi angeke yenele. Kunjalo qaphelani kuyo yonke iminyaka, futhi kekathi uJesu afika akazange abonisane nanoma yimuphi wasasayense bezenkolo, kodwa wababiza ngokuthi isikejale sezinyoka noma izinyoka otshanini. Abafundi abakaze babambisane nanoma yiliphi lamahlelo abo babengasohlangothini luka-Abela.
Joseph ever cope with them. He was hated and
uJoseph akagaza babisana nabo, wazondwa futhi wenqatshwa ngenhloso efanayo lokho bonke ayeyikho, ngoba uNkulunkulu wayenaye ngendlela engaphezulu kwemvelo nangendlela ehlukile kunaleyo ayeyiyo nabo bonke. Futhi bamzonda ngaphandle kwesizathu. UKhayini wazonde u-Abela ngaphandle kwesizathu. Abafowabo bamzonda uJosefa ngaphandle kwesizathu. Futhi namhlanje yizo lehlelo kungenendaba ukuthi likhulu kangakanani, ngethule isigqoko sami bese ngithi ngibonga uNkulunkulu ngabo, kodwa kuzo zonke izimfundiso zabo ezinkulu, amabandla abo amakhulu, izinto ezinkulu, namanje kukho konke uNkulunkulu ubizela ngaphandle abantu abangenakuhlanganisa lutho ngakho, ngoba ngeke babambisane nokungaphezu kwemvelo.
And they hate that move without a cause.
Ukhona umnyakazo oqhubekayo namhlanje, futhi bayawuzonda lo mnyakazo ngaphandle kwesizathu. Ngeze indoda isho ngelinye ilanga, lokho kwacishe kwaphendula igazi lami laba amanzi, ukuze indoda inokuthonya umshumayelo omkhulu weBaptist. Futhi wayekhuluma ukuthi kwakungesikho ngokombhalo ukuba noma ubani yakhonze intombi uMaria. Kuyiqiniso kanjani pho lokho? Kunjalo. Wathi kwakungekho mbhalo kukhonza noma ngubani ngaphandle kukaKristu. Kunjalo. Wathi uNkulunkulu wayenguKristu, futhi kuye kwakungukugcwala kobuNkulunkulu. Kunjalo. Futhi khona-ke emuva kwakho konke lokho kuhle ukufundisa okumangalisayo kombhalo, uyajike buyela emuva, futhi wathi akukaze kwenziwe simangalisezweni, ngoba umelele kanzima kakhulu nokuphulukisanga kukaNkulunkulu. Waphenduka wayesethi akukaze kube nesimangaliso esenziwa emva kokufa kukaKristu. Akekho wake wavusa abafileyo emva kukaKristu, ngoba kwakunguye owaye nokuphila kuphakade.
I say unto you that Jesus Christ, the Son of God,
kepha ngithikini ukuthi uJesu Kristu indodela kaNkulunkulu watshela abafundi bakhe ukuba hambani nishumayele ivangeli niphulukise abagulayo, futhi nivuse abafileyo, futhi nihlanze abanothoko. Yilokho uJesu akutshela abafundi bakhe.
How can man become so religiously blind?
Amadoda bengaba kanjani ngabaphuphutheke ngokukholwa kakhulu na, sebeba ngaba nengcondo encane ngenxa yezithiyo zehlelo, futhi bazonde abazalwane babo ngaphandle kwesizathu? Ndiyakubona na kunciphe kakhulu, kuncela kakhulu, ayakwenza ngenxa yesithunzi sawo. Ufundisi omkhulu ezweni namuhla wabuza ukuthi kungani engawemukeli umbhaphathizo kaMoya oNgcwele emva kokuba wethulwe ngamanye amadoda ukuba kwakhe ayamukele umbhaphathizo kaMoya oNgcwele, wathi bekungalimaza inkonzo yami. Uma ungitshele noma ngasiphi isikhathi kungahle kuyilimaza inkonzo yomuntu ngamunye, kodwa kusoze kuyilimaza inkonzo kaJesu Kristu okumele iqhubeke. Kuzoqhubekela phambili imbangela yenkonzo kaJesu Kristu. kodwa lo mnumzana dokotela washo ukuthi akukaze kube nomuntu avuse kufeni wathi ngiyazi kunesike jane sabajimika abangcwele zweni namhlanje abazisho ukuthi babone abafile bevusa kodwa wathi abukaze kube khona ubufakazi besayensi banoma yikuphi ukuphulukisa noma yini enye.
Now you see, here it is, my brother and sister. I want you to notice this
real quick. This is the main message that the Lord gave us. In the days of Jesus. In the days of Jesus. Amen. Believing God. They are blessed. They are blessed. They are blessed. Bavele bakukhona nje ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu wayekhona. Kodwa lamhlanje iqembu elingathembekile selingena eminyakazeni yokukholwa futhi uzama kakhulu ukufakazisa izinto ngokwesayensi futhi ake ngisho lokho njengoba kuphuma ezulwini ngiyakholwa enhlizweni yami akukaze kube nesikhathi lapho kwakungafakaziswa ngoba uma ubungafakazisa uNkulunkulu khona-ke akasemukelwa ngokukholwa kungubufakazi. Siyamkholwa uNkulunkulu nezimangaliso zakhe ngokukholwa sibiza lezo zinto ezingekho ngokungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo kungena indaba ukuthi kuyini. U-Abrahama wayengena kufakazisa ukuthi imithambo yobisi kaSara yayingobile wayengena kufakazisa ukuthi amashubhi nokunye nokunye engakhulelizwa bona wayenga babengena kufakazisa lutho kalokhu babengena kufakazisa mhlawumbe ngokuhlola inzalo ukuthi babezala kodwa ngokukhala noma kanjani ukuthi uyanqaba noma yile yayiphambene nakho futhi wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona ngoba ngaphakathi kweveli themba likaNkulunkulu leliphumule ezwini likaNkulunkulu futhi wabiza lezo zinto zesayensi nomakhabo uqiniso ngoba uNkulunkulu washo njalo nakho lapho khona. Siyakholwa ngokukholwa siyakwemukela kodwa uma umfowethu ngingaphikisani naye angikholelwa kulokho kodwa ukuba umfowethu wayefunde kuphela ukuthi uPawulu wakhandwa ngamatshe kanjani wazowafa nabangcwele bama ngakuye futhi bakhuleka kwaze ukuphila kwabuya kuye. Ukuthi uPawulu washumayela kanjani ubusuku bonke ngobunye busuku futhi indoda yawa indawena ngaphansi kophahla phezulu futhi yafa insizwa futhi uPawulu wabeka umzimba wakhe phezulu kwayo futhi umoya wokuphila ubuyela kuyo futhi. Ukuthi u-Eliya wayivusa kanjani ingane yesifazane emva kokuba yayisifile ngisho iminyakele ngamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kokufika kukaKristu. Amadoda eke naso ngisho izibusiso zikamoya ongcwele enze izimangaliso laba bafo abesaba ukuzihlasela ngomoya ongcwele. Kutabikisa kanjani ngani yingoba bangabazidlayo futhi bazonda abafowabo ngaphandle kwesizathu njengoba nje uJosefa azondwa ngaphandle kwesizathu. Niyakubona na wazondwa hayi ngoba kungukuthi wayefanelwe ukuzondwa ngenxa ngaphandle kwesizathu abazange bamkhole wayehlala ezikeni elehlukile.
And I say this now as our time is getting short.
Futhi ngisho lokhu manje njengoba isikhathi sethu siyancipha ngisho lokhu ngalo lonke iqiniso lenhliziyo bayalizonde ibandla namhlanje elinokungaphezu kwemvelo ngumona ngumona omncane futhi ukhona phakathi kwezidalo zikabantu. Abafundi babenawo babenamahloni kakhulu ngabo ngoba izinsukwini eziyishumi ngaphambili uNkulunkulu wabanika amandla okuphulukisa abagulayo nokukhipha amademoni nokuvusa abafileyo futhi babenomfana owayenesithuthwane phambi kwabo futhi babehlulekile. UJesu ngekathi yehla entabeni futhi waphulukisa umfana futhi bambuza kungani singakwazi na akazange athi ngabuyisela amandla ami emuva wathi ngininika amandla ngiyalikhombisa lapho awanika khona ibandla kodwa angeke ningikhombise lapho ake awabuyisele emuva. Yebo uJesu wawabeka phezu kwani amazwi akhe anesizotha na ngenxa yokungakholwa kwenu. Futhi khona-ke ezinsukwini ezimbala kamuva batshela umuntu owayengekho ezingeni labo lobufundisi wayemzwile uJesu ememezela lezi zinto futhi wayenze umsebenzi wayekhipha amademoni futhi Petro noJohane bayafika bamtshela ukuthi ufanele abe ngoweqembu labo noma ubengekwenze lokhu uzofanele ulandele thina futhi uxhumele nathi sibandla futhi uzodingeka ukwenze ubazisa ukuthi abanake izindaba zabo wayeqhubeka kahle ngaphandle kokujoyina. Kukanjalo, jengo mnano, sasi tabane, omnanyana, jengo basina wana mucho, mnano se mucho, imibone ya bantwana, bekichi mabe, buziele mbuwa, futi bati, simtolele, futi ubekipa matimoni, futi kwa kuhini na, babendo mona, ngoba wayenza ababenge nagugwenza. Babe kate, beno kwenyamba, amesha abo, okukonda kwa abo, kwa kunjenga, bafu abo, baka chesefa, babenga kakanyiso noko, ngako, baya buya, futi bandete,
And Jesus said, let him alone.
Amen. He's doing a good
Amen. When some sevens of Mutha, when the local engineer of Gubani Wenza, 14 years to Lego Guenza, Gulukura, Gusano, Abraham, Montana, Gulamat. Ngakho ke manje bazalele bami abathandekayo ma-Methodist, ne-Baptist, ne-Presbyterian ngoba ngicabanga ukuthi kuzofanele kufike ngebandleleni uNkulunkulu ngamvusele u-Abraham amatshe kulabo abagingqika abangcwele kunjalo uzoba nomuntu othize ozokwenza umsebenzi wakhe kunjalo nakho konke ukwehluleka kwabo neziphambeko futhi noma yini okunye benza kanjalo ne-Israeli wenza into efanayo kodwa leyo nzalo elungile iyaqhubeka ngijabule kakhulu ukuthi ngingathi ngikomunye wabo Musa kaNkulunkulu namuhla singabanye balabo ngijabule kakhulu ngakho anijabule na Inhliziyo yami yathokoza ekuqaleni kwalo nyaka omusha ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe omangalisayo ufake igama lami encwadini yokuphila ukunginika ukuqonda ukuthi ngihlanganiswe phakathi kwabantu bakhe abangabalahlwa futhi kanye nabafundi ngingahle ngisho lokhu ngikubala njengenhlanhla kuthwala ihlazo legama lakhe yebo mnumzane ngijabule kakhulu ukuthi ngingomunye wabo Futhi manje siqala lapho kuJoseph enkonzweni elandelayo engahle ibe kulobu busuku noma ngomsombuluko ebusuku eyodwa ngoba isikhathi sethu sesiphelile kodwa ngiyamthanda nimthande na uyamangalisa futhi ngiyajabula kakhulu namhlanje ukuthi ngingajoyina izandla naleyo ntambo ende edeleliwe futhi yengatshwa futhi yazondwa ngabefundisi basesontweni ezansi ezweni namba baphansi kunjalo abefundisi bekhuluma ngezwe ngemfundo futhi bekhuluma ngenhlaliswano bangaphezu kwabo futhi siyajabula kuba ngabazithobile ngoba labo abayozithoba uNkulunkulu ngelinye ilanga uzofika ngokwesibili enkazimulweni ukuzophakamisa ibandla lakhe kuze kube ngalonkathi asiqinise sikunwele ukukholwa abakunikwa abangcwele asikhuleke Manje namakhanda ethe kothe mangazi nje uma bekungaba khona kuloku kuza noma abaningi ngiyethemba ongakaze okwamanje emukele lo Kristu nezibusiso zakhe ezinkulu namandla akhe amakhulu futhi siyamangala namhlanje uma ubungenza ukukhetha kwakho namhlanje futhi uthi Nkosi Jesu yimina futhi ngifisa ukuba inceku yakho ngenhliziyo yami yonke ukuthatha indlela nabambalwa abadelelekile benkosi Ngiyabona manje Nkosi akusikho lokho izwe elikhuluma ngakho yiloko iBhayibheli lakho elikhuluma ngakho akusikho lokho izwe elingibiza ngakho bayangizonda njengoba benze kuJosepha bayangizonda njengoba benze kuAbela bayangizonda njengoba benze kuJohane bayangizonda njengoba benze kuDaniel bayangizonda njengoba benze kuHezekeli njengoZakharia bayangizonda njengabo benza kuJesu bayangizonda njengoba benza kubapostoli nalabo abakulandela ngaphandle kwesizathu Nkosi ngiyabakhulekela Sewake wasemukele sihlakalo sinjalo ukuthi uyaphuma na futhi singabobu priest bobukhozi isize esingcwele silikele imihlatshelo yokomoya kuNkulunkulu okungukuthi izithelo zezindebe zethu simnika udumo Ubungama phakathi kwezwe elinenkathazo na ubungama phambi kukabasi wakho na ubungama nokuthobeka enhliziyweni yakho nothande enhliziyweni yakho ngenxa yezoni zalelizwe nokuphila kaKristu ngaphakathi kuwe futhi unikeze ubufakazi nodumo inkazimulo kaNkulunkulu na Uma ungenaso lesi sihlakalo kungani ukaqali izwe impilo yonke kabusha namhlanje ngokuphakamisela isandla sakho kuye futhi uthi manje mina Nkosi ngiyakwamukela lokho futhi ngifuna wena unginikeze umpapathizo kamoya
Our heavenly Father the little
church this morning stands, we know.
Manje babo wethu esezulwini ibandla elincane kulukhukusi limile siyazi licoshiwe ladutshulwa isitha silicindizelile siyadubula ngemicibisholo yaso futhi sikhulekela imiphefumulo yabo enesono Nkosi abazi ukuthi baphuphuthekiswe uNkulunkulu walelizwe.
The church generally all over the world today, the enemy, the religious people
ibandla ngokwetshelekile ezweni lonke namhlanje sithi abantu abakholwayo babadubulile ngawo wonke umcibisholo kepha ngaphezulu kwakho konke imvuselelo enkulu yaqhubeka izinkulunkwane zabathobekile abampofu abantwana abanganakiwe bakhubekile kulezi zindawo futhi babone isandla sakho esimangalisayo sigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi abasesibo abalelizwe bayezihambile bafokazi abalendaba nezwe kepha bafuna umuzi ozayo makhi nomenzi wawo kunguNkulunkulu. Bawubonile amandla akho aphulukisayo ukuphulukisa abagulayo izibonakaliso nezimangaliso zakho zisetshenziwe phakathi kwabantu bakho izinto ezinkulu ziyagashuka ngaphezu kwezindawo lapho bekuladla futhi bezama ukukucindezela phansi izinceku zakho zihamba zingene phakathi ngqo futhi zilungiselele imvuselelo futhi bashanyela ngokuzithoba bengena embusweni kaNkulunkulu. Phakathi kwethu namhlanje ekuseni sibe nenhlanhla ukuba nalezi zithunywa zenkolo eziya kwamanye amazwe esesodwa siya kwa-Israyeli o Nkulunkulu nakho-ke thululela umoya wakho nakuye Nkosi futhi kwangathi izinto ezinkulu zingafezwa futhi kubangele lawo majuda ampofu azulazulayo ukuba buye kwangathi angemukele umoya ongcwele njengoba obaba bawo benze kuqaleni. Langumfo wethu ophumayo oya eCuba ngaphandle esiqhingini wena wathi kuye imikhawulo yomhlaba ukuthile kudonsa kudluthula enhliziyweni yabazalwane beshiya amakhaya abo abathandiweyo babo bengakhathalele ubumnandi nezikhathi ezimnandi zalelizwe kodwa bephuma beyongena emazweni ayinyumba ngaleya ngaphansi komphikisi ezama ukumisa umsebenzi.
Just like the ox who brought the cart back with the commandments on it.
Kodwa njengenkabe yabuyisa inqukumbane nemiyalo kuyo nomphongolo wesivumelwano bashiya abancinyane babo beklabalaza futhi behla ngomkwaqo bebubula becula behlele ezansi edwaleni sikubonga ngabo bonke abefundisi. Sibona ohleli emuva ebandleni lethu umfowethu John kulukhukusa futhi ophuma eJalimane ukuthi wakhuliswa kanjani empofu edonse inqola encane esizweni sonke ishumayela ivangeli ngiyakubonga ngayo futhi lezi zinsizwa nabanye befundisi abahleli duze nabo bonke abantu abangamalunga nje lapho ngicelile baba ngikholwa ukuthi ngaphansi kwesikhathi esinje ukuthi umoya silisa noma wesifazane bebengenayo uKristu enhliziyweni yabo bebeyo phakamisa isandla sabo impela bebona bonke ubufakazi bevangeli ukuthi unguye ofanayo nebandla lakho liyilo elifanayo. Ngiyakubonga ngabo bonke ngikholekela ukuthi uzobabusisa futhi uphulukise imizimba yabo uma begula futhi baphe izifiso zenhliziyo yabo siphe lokhu baba sicela egameni likaJesu futhi amakhanda ethu ekhotheme ake nje sizindle imizuzu embalwa. Iba nje semkhulekweni ngokushayela phansi owokuqala ukufela leli cebo likamoya ongcwele kwaba nguJohane umbhaphathizi kodwa wafa njengomuntu kwase kufika iNkosi uJesu bambethela washumayela ukuthi umoya ubuyosindisa abantu esonweni baze bemkhande kamatshe uStefa washumayela wamelana nesono bona bethukuthele kakhulu bachofoza ikhanda lakhe kepha wafela ekumoya wapho mumphefumulo futhi wahamba ukuyohlangana nabanye leso sicuke sikhulu esinikela ngokuphila kwakukhona uPetru noPaulu noJohane omkhulu banikela ngezimpilo zabo ukuze leli vangeli likhanye baxubanisa ikhazi labo njengabaprofethi basendulo leyo kuseyinzalo iyahlushwa ukuze izwi likaNkulunkulu leqiniso likhulunywe ngobuqotho. Kwakukhona imiphefulo engaphansi kwe-altare ikhala koze kube nini ukuba inkosi Jeziso labo abenze kungafanele. Kepha kuzoba nabanye abazonikela ngekazi lokuphila kwabo ngaleli vangeli likaboya ngcwele nozamgcolo walo bomvu lilokhu libuza igazi, libuza igazi leli vangeli likamoya ongcwele livuza ikazi labafundi abafeli qiniso leli vangeli likamoya ongcwele livuza ikazi.
Oh God, come Lord Jesus, mold us now while we're humble before you.
Unkulunkulu woza Nkosi Jesu sibumbe manje ngenkathi sisathobekile phambi kwakho. Thatha konke kunganaki ezimpilweni zethu kuphume ezinhliziyweni zethu ngenkathi ubumnandi bukamoya bubukeka bunamehlo anombala. Unkulunkulu ethatha izwi lakhe manje futhi elinisela. Sijabule kakhulu ukuthi usifakile Baba ukuba sibe ngabathwali bevangeli.
We pray for every need of the church. We pray for our beloved pastor.
Sikhulekela zonke isidingo sebandla. Sikhulekela umelusi wethu othandekayo. Oh Nkulunkulu, inceku ethembekileyo engakhathali ihlale njalo ikulungele ukuhamba. Khuluma enhliziyweni yakhe namhlanje futhi makazi ukuthi kulomvuzo omkhulu olindile lapho kulabo belusi abathembekile lapho bebuthana ngaleya kolunye uhlangothi nabo bonke abahlengiweyo. Busisa abanye abefundisi nezithunywa zenkolo namalungu omzimba kaKristu yonke indawo. Sithethelele amaphutha ethu Nkosi. Kulima nje uma kunesidingo ezinhliziyweni zethu Nkosi, ungeke yini ngenkathi usekhona usibusise na? Uma kunokugula phakathi kwethu Nkosi, othize angahle ongene ebandleni elincane namhlanje futhi babuke ngaleya futhi babona iCalvary, babona lapho inzalo yangempela. Lapho Sathane acabanga ukuthi wayengayibhubhisa ngokufa kodwa uNkulunkulu wayivusa futhi angeke nje akwenze. UNkulunkulu wenze isithembiso futhi uNkulunkulu uhlala nezithembiso zakhe futhi sonke isithembiso siyiqiniso. Wasethembisa ukuphila obuphakade sinakho. Siyakuzwa kukhona okuthile kithi okunyakazayo singeke sikwazi ukukuchaza. Wo Nkulunkulu, phakathi kwenkathazo sizwa ukuthile kubamba emuva ngaleya. Hlala nje uthule, iziphepho zingayishaya inzalo. Mkhumbi ungayendezelisa isikepe sethu seseyilo sincane. Uzokwenza indlela ngaphezulu ngaphansi ngokuzungeza noma ukwedlula kuso kanti lathize. Ngakho-ke sibekwe ngosa ncike ezwini Nkosi.
I pray now that if someone's sick and needy, that this spirit that's in the building right now move down.
Ngiyakubeka manje ukuthi uma othile kule emhlanganweni ukuthi lo moya osendlini khona manje uyehla ngothando olukhulu uthi mntwana wami yimi lona ngingubaba wakudalayo nginguye waletha imisuka evela emhlabeni eyakubumba waba yilokho yiko. USathane uzama ukungena emsebenzini wami. Thatha izithembiso zami mntwana. Ukuthi mkhuleko ukukhola ngiyawunikela. Ngikhola ukuthi wena ulapha makuthi izandla zakho Nkosi zeluleke phambili kuyo yonke inhliziyo nekukhula kusuke kubantu. Ngiyaliguza idimoni ukucindezela kwedimoni, idimoni lokusaba, idimoni lokukhula kwalo lonke uhlobo. Wena wathi ngegama lami bayokukhipha amadimoni ebunyeni baleli bandla nalo moya kulokhu kusa sixosha bonke ububi kubantu ukuthi sisuka lapha sihlanzekile ngomhlatshelo wenkosi uJesu njengoba sikwemukela ngokuthobeka. Sibusise ekufundiseni okuqhubekayo, sibusise kunoma yini esiyenzayo. Hamba nabefundisi kanye nabavangeli kanye nezithunywa zenkolo ezindaweni zabo Nkosi. Siphe ukuthi ngolunye usuku sizohlangana ezinyaweni zakho, khona ke siyobeka imiqhelo yethu phansi.
God, there'll be of all types. There'll be the white man, the yellow man, the black man. All together we'll say, Lord, here we are.
Unkulunkulu bayoba yizo zonke izinhlobo, bayoba ngumuntu omhlophe, umuntu ophuza, umuntu omnyama, bonke endawonye siyothi Nkosi nampa. Lolo kuyoba usuku lokuthokoza olunjani pho, masisebenze kuseyimini ngoba ubusuku buyeza lapho kungekho umuntu ongasebenza. Sicela lezi zibusiso egameni lithandekayo lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Konke kuyenzeka kholwa kuphela, kholwa kuphela.
What is it?
Kuyini? Konke kuyenzeka. Bangakabane sidingo futhi abebengakholwa khona manje na uzophakamisa isandla sakho uthi manje ngiyemukela, manje ngiyemukela, manje ngiyemukela, konke kuyenzeka manje ngiyemukela. Manje ngiyemukela, manje ngiyemukela, konke kuyenzeka manje ngiyemukela. Manje asikhothele semakhanda yethu umzuzwana nje, manje qhubeka nje dade wethu obiyaneni uma uthanda.
Here receiving. You say, Brother Branham, I've been sick for a time.
Wena uyamamukela na uthi futhi Branham sengigule isikhathi kube khona into ebukeka ngathi ngikwazi nje kunqoba. Ngikhulekelwe ngabantu ngamunye, lokho kuhle futhi dede wethu, kodwa uke wacabanga ukuthi kuyini na leso sithembiso esincane sinikiwe. Konke kuyenzeka kuyo okholwayo. Ngephosa lokho phakathi ngqo eCalvary kulokhu kusana. Bamba nje ukuphela kwakho lapha, umoya okunikeza khona uphosele phakathi ngqo eCalvary bese uthi ihange lami libambelele. Manje ngiyemukela khona manje, sekuphelile khona manje. Akulendaba ukuthi kwenzekani khona manje, ihange lami libambelele ngaphakathi kweveli futhi ngiyemukela lokho engikucelile nje. Ngiyazi nginakho izwi likaNkulunkulu lasho njalo futhi iNkulunkulu ngibheke kuwe manje. Mhlawumbe ubunezinkathazo, izinkinga zezimali noma ngabe yini, akulendaba ukuthi kuyini kuphose khona ngaleya kuncike eCalvary.
For all things are possible. Only believe.
Ngokuba konke, konke kuyenzeka khona kuphela.
Just letting it soak in.
Kutetele nje kuzike ngaphakathi kamnandi ngempela kumangalisi na. Lesi yisikhathi sami senkonzo. Izwi lihlanyeliwe, niyabo manje uNkulunkulu uyalinisela. ngiyakuza nje lokho kure lokho okuthilisayo okuhlumelelisayo kuvele ebukhweleni bukaNkulunkulu kwehle nje kulinisela uthi manje lapha mntwana ngiza nezwi lami ngihlonipha izwi lami ngiyalibhekisisa imini lobusuku futhi ngiyalinisela manje enhliziyweni yakho ungeke yini nje wangithatha futhi ungikholwe na
for all things what are possible.
Ngokuba konke ini kuyenzeka kholwa kuphela.
How wonderful.
Hey, kumangalisa kanjani, kumangalisa kanjani ukucwilisa nje ukuzwa amanzi ehlela phezu kwezimbewu. Yini na, imbewu yokulunga isihlonyelwe enhliziyweni yakho. Yizwi likaNkulunkulu, leyo yimbewu, lo ngumoya ongcwele, imbewu kaNkulunkulu eyethembisa ukuqaleni. Wena uyimbewu ka-Abrahama ngokuba ngofile kuKristu futhi uthathe imbewu ka-Abrahama futhi niyizindlalifa ngokwesethembise. Umoya ongcwele uvele enzalweni ka-Abrahama enenza amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Manje lowo ngumoya ongcwele onisela leso sithembiso osithathile esikhashaneni esedlule ngokuphulukiswa kwakho ngensindiso yakho ngokuhamba okungcono ngokwesaba ukuthi kuzokushiya nganoma yini oyidingayo ngalolu hambo ezansi eziqhekini ngalolu hambo ongaphesheya emazweni endabuka kwa-Israyeli ebandleni lakho endaweni yakho noma ngabe kuyini ekhaya lakho lowo ngumoya ongcwele uthi yimina lowo nginawe qhubeka ngihola indlela wena yiba ulokhu uqhubeka uhamba. But you mean hello? Oh, kukhona utsho lwakhe etshwaleni, shisono sakho kuzikazilimboza. Kukhona utsho lwakho etshwaleni. Singasukuma. Kumele ziteladini nasemvundleni shumayeli zwi yisho kuwo wonke umfo wenowile kukhona uthu lwakhe etshwaleni okukhona uthu lwakhe etshwaleni mfo wethu. Kukhona uthu lwakhe etshwaleni, shiya izono zakho kuzikazilimboze. Kukhona uthu lwakhe etshwaleni. Manje bukana-ke funi nihambe kwamanje ngifune nina nibone umuntu othize emeduze kwakho xhawula nani nithi uNkulunkulu akubusise mfowethu nomadade wethu noma ngabe ubani phendukani nje nizungeze leli ithabanakele elidadlana elingakhethi idlelo sizohambweni lwethu nje abantu abayinqaba. Kulungi, hamba nekama liga Jesu, jana wogu supega no wosi. Liya kukunikeza injabulo nentokozo, lithathe noma uyaphi. Kamelini ku, olimnandi kangaka, themba lomhlaba, nokwethaba kwezulu. Kamelini ku, olimnandi kangaka, themba lomhlaba, nokwethaba kwezulu. Manje wonke umuntu akabheke ngalendlela manje ngegama lika Jesu siyakhothama siwasikhululeka ezinyaweni zakho. Inkosi yamakhosi ezulwini siyiqhelisa lapho uhambo lwethu seluphelile. Kamelelikhu, kamelelikhu, olimnandi kangaka, olimnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelelikhu, kamelelikhu, olimnandi kangaka, themba lomhlaba nokwethaba. Manje sisakhothamisela amakhanda ethu enkosini uJesu, kube yitshupili enkulu, umkhosi omkhulu, umkhosi ePentecoste ezweni nasezintweni zikaNkulunkulu, kuboya wakho ongcwele. Sifuna ukukhulekela izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwabazalwane bethu abayisithunywa senkolo abaye emasimini manje, futhi uNkulunkulu bashishise baqonde ngo sikunikeza isithembiso. Sizobe sinikhulekela mfowethu, dadewethu, amakhosikazi abo abathandiweyo babo. Sicabanga ngalokho abesifazane abedlule kukho. Ngiyazi ngomkami uQobo kubelusi lapha mfowethu Jackson, futhi ngicabanga ukuthi mfowethu Bhila usemuva lapho, nabanye abaningi abelusi uThedi emuva lapha, umfundisi osemncane, abaningi abanye abala apha. Sikhulekela izibusiso zikaNkulunkulu mfowethu osemncane lapha uvela phansi ebandleni likaNkulunkulu esizombona kule ntambama. Sikhulekela izibusiso phezu kwakhe umvangeli. Ngikholwa ukuthi kunjalo. Akunjalo mfowethu na? Ungubani igama lakho na? Mfowethu Mogene, mfowethu Mogene, ngijabule kakhulu ukuba nabo bonke lapha. Futhi manje sisakhothamisela amakhanda ethu kuye manje, futhi sibuka kukhona umfuthi omncane othobekile omingi emuva esekhweni, udonse inqola encane. Ngiyaqonda esizweni sonke iningi labo limazi njengomprofethi uJohn. Bengihlala njalo ngiyihlonipha indoda, kodwa ngelinye ilanga ngangiphezulu ngivakashele abanye babangani bami. Lowo ngumfowethu udedewethu Jimmy O'Neill phezulu eSellersburg, lowo ngumkhwenyana wakwabo kamfo wethu nodade wethu Green, bakhona namhlanje kuseni. Futhi umfowethu John bekade esekhaya labo, futhi bangitshele ukuthi wayengumnumzane ohloniphekile ongumKristu wangempela kanjani, futhi banginika impilo yakhe yalokho ayebatshele khona, nokuthi wakhuphuka kanjani ezivivinyweni ezinzima, futhi ubenendlela enzima. Futhi sizomcela namhlanje kuseni uma ezokhipha leli bandla, futhi acele isibusiso sakhe kuNkulunkulu phezu kwaleli bandla. Ungasenzela khona futhi John, njengoba sonke sikhothamisa amakhanda ethu, futhi uJohn uma ungasikhipha ngomkhuleko.